wanisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume?
Mtume.
Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today. Nani anaongeaga na God ni mtume? Ambiwe na jaribu tena na sdai ni fail. Hata yana John mekaza sana swas delay. Na kama mko na makosa mingi Johnson
me.
Show ya peke ndo naeza come through to all my needs. Na manze naomba ni kutanishe na watu real. Mziki nilipe na ni overload na madeals. Pia mina dai kukua leader kwa hizi street. Na skateme ni toa mbali hiyo najua. Mina sabu baraka hata ya kuona jua. Na vile spizi jo kwa mic mina washtua. Haka mara ingine tu moja ya kukua shua. Ni nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume?
Mtume.
Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today.
Nani anajua God?
Supe nambake ni mkol ama ni fani. Musikia wakibonga gagizgiz na majirani. Mamorio woni chocha shekina choma ubani. Hello God namba uniget. Heri atenge kwa raisi kukupata kama net. Tuko na ngori nyingi zenye na day kurepent. Kuna ile time nilikutoka na na regret. Please Lord of his mercy. Nimesafa sana sahi hata nipe nafasi. Lefi wenyororo jusai mwendo ni wakasi. Na ntabadilisha manze mtacha kuwa mnasi. Ninani anajua God ni mtume?
Mtume.
Nijua nisheni na mtume.
Mtume.
Ninaneza bonga na yeye face to face. Cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ninani anaweza bonga na yeye face to face. Cause he has to come today.
Ninani anajua God ni mtume?
Mtume.
Nijua nisheni na mtume.
Ninani anaweza bonga na yeye face to face?
Face to face.
Cause he has to come today. Najua God,
nani anajua God?
Nijua nisheni
na mtume.
Ni nani anaweza bonga na yeye face to face?
Cause
he has to come today.
He has to come today.